zaramase yele murashaka kumunyaka yanziritsa mwicupa umutaka ndabivuga arakomeza ranchuka umuhungu ndashutika nakomeje mucenga cenga 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 rashona nakomeje mureba reba 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 ribura
niba yarando zaramase niba yarafashe arakaze umutima ugukunda niwagurwa niba yarando zaramase
Janjana oro eh Ungana mwizu mama oro Baby 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 Chikati chibati jira uwao Ndakugurira kayokura binurebao Yanziritsa mwicupa Wanutaka ndavivuga Arakomeza ranchuka Umuhungu ndashutika Nakomeje mucenga cenga 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 rashona Nakomeje mureba reba 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 ribura
Niba yarando zaramase Niba yarafashe arakaze Umutima ugukunda niwagurwa Niba yarando zaramase